kulanti wanaagsan dhageystayaal, haddii aynu ku horeyno kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa hore waxay heshiis gaaraya sanadka 2020-ka ula saxiixatay ciyaaryahankooda weerarka uga ciyaaraya naadigaasi ee Lionel Messi. Haddana waxay doonaysaa inay la saxiixato heshiis taariikhdiisa inta ciyaaraha kubadda cagta ka dhiman uu naadiga Barcelona uu kula sii joogayo, sida wargeyska Mundo Deportivo ee dalka Spain kasoo baxa uu shaaciyey. Heshiiska la mid ah ayaa bishii aynu kasoo gudbinay naadiga Barcelona waxa ay la gaartay ciyaaryahankooda Andres Iniesta. Heshiiska naadiga Barcelona kula jooga Lionel Messi ayaa markii hore waxa ay ahayd in uu dhaco sanadka soo socda, ha yeeshee naadiga Barcelona ayaa dhawaantan u cusboonaysiisay heshiiskiisa uu kula jooga naadiga Camp Nou gaarsiisayna ilaa 2020-ka. Xulka dalka Peru ayaa 2 gool waxba kaga adkaaday xulka dalka New Zealand, isla mar ahaantaasina ka mid noqday dalalka usoo baxay koobka adduunka ee sanadka soo socda dalka Ruushka ka ciyaari doona. Waxay noqdeen dalkii 28-aad ee laga doonayay in koobkan uu usoo baxo. Ciyaaraha kala hartada ah ayaa waxa ay la ciyaareen xulka dalka New Zealand. Xana labada lugood marka la isku daro 2 gool waxba ku adkaaday xulka dalka Peru. Jefferson Farfani iyo Cristian Ramos ayaa u dhaliyay 2 gool xulka dalka Peru kadib markii baraaju gool la'aan ay labada wadan oo ku soo kala tageen ciyaarka dhacday Wellington. Ciyaaryahan Marcus Rojo oo u ciyaara naadiga kubadda cagta Manchester United ayaa waxa uu dib ugu soo laabtay kooxda kubadda cagta Manchester United kadib dhaawac muddo ciyaartoygaasi la soo darsay. Ku dhawaad 7 bilood ayuu naadigaasi ka maqnaa. Waxana ciyaaryahan kaasi daafac Argentina u dhashay uu soo galay daqiiqada 45-aad ciyaar ay naadiga Manchester United ciyaartoydooda da'da yar oo la dheelayay naadiga Atletico Bilbao. Xartaas oo 4-aadii dhacday ayaa 2 gool waxa ku adkaaday naadiga kubadda cagta Manchester United. Barcelona ayaa waxa ay doonaysaa in haddii ciyaaryahanka naadiga Liverpool u dheela Philippe Coutinho lagu adkeeyo Januaryda soo socota, in ay markaasi qorsheeda labaad ka dhigato sidii ay u bartilmaameedsan lahayd ciyaaryahanka weerarka uga xeeran naadiga Atletico Madrid iyo xulka dalka Faransiiska Antoine Griezmann. Wargeyska Daily Mail ayaa waxa uu shaaciyey in haddii naadiga Liverpool ay diido in mar kale naadiga Barcelona ay ka iibiso ciyaaryahan Philippe Coutinho, ay 100 milyan oo lacagta yuraha ay meel u dhigtay naadiga Barcelona oo ay qorshaha labaad kaga dhiganayso sidii ay ciyaaryahankaasi Antoine Griezmann ula soo wareeg lahayd. Naadiga Barcelona ayaa bartilmaameedsanaysa ciyaaryahan Philippe Coutinho kadib markii Neymar uu ku biiray naadiga PSG xagaagii aynu kasoo gudbinay. Tababaraha kooxda kubadda cagta Arsenal Arda Wenger ayaa waxa uu sheegay inuusan weligiisa arkin dhaawac la mid ah midka Santi Cazorla soo dirsay, waxaana uu walaac ka muujiyay xaaladda ciyaaryahankaasi. Santi Cazorla ayaa October tan kasoo gudbinay dhaawac soo gaaray, waxa uu u baahday 8 qalliin in lagu sameeyo markaasi si dhaawaciisa uu uga soo kabsado. Cazorla ayaa hadda soo kabsanaya, waxaana la rajeynayaa in uu ciyaaraha dib ugu soo laabto Januaryda soo socota. Arsenal waxa ay martigelin doontaa naadiga Tottenham maalinta Sabtida ay kulanka xiisaha badan ee London Derby labada kooxood wada dheeli doonaan. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha halkaas ayaynu joogtay.